mulabye obutali bwenkanya, mulabye obulyaza amaanyi.
Netubakakasa oluvannyuma lwa byonna bannayuganda byebagenda okuwangula.
Etimala timala, this is a protest vote. Protest vote. Protest vote 2026. Kanu ke kasera. Kanu ke kasera. Twaku indala, twaku wafo nepele zembi. Etimala, timale vitutu seko vingi nyo wila vimala. Ganda tulivu vinyo bantu wafe. Ama vanja manji nyo. Na ye, kanu ke kasera bantu wafe. Chitangala za Uganda ejija era twimirire wamu ne chivina chafe okufuna Uganda impya. Uganda yetaga president omuja kanuke kasera kweberamu
katubalabisa
with protest. Okugenda kumawanga kukome deme ly'obuntu letaye abasibe b'ebyobufuzi bafune dembe amakubo n'ebyo.